anak Pazuli. Yeah, 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 Pazuli. Oh, yeah, now give me love, my baby. Johnny kisi mwapa kwa bedi. Benzi tulipime kwa geji. Waumie mpaka wa dedi. Dig, wengi ya wapendi. Kama pacha tunavo spendi. Wali nitachizi mafegi. Nisikize dea, I'm here. Ani, yani, ani umependeza. Ani, ani, yani unaniweza. Ani, ani, yani unapendeza. Ani, yani, sinyu mchuzo pweza. Ani, yani, mwenyewe najiweza. Ani, yani, mbuna macho melegeza. Oh, oya na kupazule. Wanangu na kupazule. Oya na kupazule, yeah. Yeah, yeah, pazule. Can I miss baby, call me, call me, call me. Oh baby, come in, come in, come in. Can I miss baby, call me, call me, call me. Oh baby, come in, come in, come in. Oh na ana cheka. Pazule. Wanangu na kupazule. Oya na kupazule. Yeah. Yeah, yeah. Pazule.
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Five now. Five now. Five now.